tatizo jina nimefunga heshima. Vumilia lawama mi mwingine sina. Siku zote baba mama wamenusia hekima. Maisha kupambana nisijali kusemwa. Usipatwe vidonda vya tumbo, takupeti takuimbia wimbo. Nisiwezi ishi single, niwe na we. Usijipe vidonda vya tumbo, takupeti takuimbia wimbo. Nisiwezi ishi single, niwe na we. So baby, nivumilie. Mola ndiye mpaji, riziki usugue. So baby, nivumilie. Mola ndiye mpaji, riziki usugue. Acha watongele, watongele, watongele. Acha watongele, watongele, watongele. Acha watongele, watongele, watongele. Acha watongele, watongele, watongele. Ulivyo mzuri unapendeza toki menywa dharani. Uwimbo nimeuandika ujue yako samani. Dunia yote nimezunguka kipya hakionekani. Nisije ambule magonjwa nkamkufuru manani. Usijipe vidonda vya tumbo, takupeti takuimbia wimbo. Nisiwezi ishi singo, niwe na we. Usijipe vidonda vya tumbo, takupeti takuimbia wimbo. Nisiwezi ishi single, niwe na we. So baby, nivumilie. Mola ndiye mpaji, riziki usugue. So baby, nivumilie. Mola ndiye mpaji, riziki usugue. Acha watongele, 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 watongele. Cheza, taratibu cheza, waonyeshe cheza, oh cheza. Kidogo kidogo cheza, taratibu cheza, waonyeshe cheza.